tuđe udice, na vaša kurev imbere, njuram u mišima, muvam muzgu usima, kugo kujeva. Muzira yusu ya mahoa, fitu goba mumutima. Ibi hebi sharira, nakahinda, nibyunari nusu ye. Umuriro, umaze, nishamba jinzitane, natabaza, nidata, nichichi kunde chesheshe. Harizwa n'umubabaro ntazi neza icyo umbishiye mu kiganza cyawe. Wambonye kera urambunda, ubona ko nduwa agaciro, maze ufatira umwanya urantunganya, umindura zahabu y'ubwiza butageranwa. Wambonye kera urankunda, ubona ko nduwa agaciro, maze ufatira umwanya urantunganya, umindura zahabu y'ubwiza butageranwa.
Yes, hey.
Waretse intambara ngubone ko unyigisha urugamba, wampishe kure ngo nujya kunyerekana, ugaragarize umucyo wawe muri jye. Mbonye ko ari wowe uhuza ibibi n'ibyiza, bikaba umugisha kuri jye. Ubu ndashima kuko ubugari wawe wasohoje mu buzima bwanjye. Umuriro, umazi, n'ishyamba ry'inzitane, natabaza, nidata, n'iki kikundekesheje. Harizwa n'umubabaro ntazi neza icyo umbishiye.
Mazumindura, mazumindura.